It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade na marikika. Sego anitengo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka atinge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye aubena jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo, farafina foli la melikela wa anga foli bawe ni watini na farafina foli kene asibira. Farafina foli ale kene muye wade la merika seko wani donko kene. Mumeke arabadon sigibeke jemukanga sibiri kari kene. Wati kile na niko ye. Nigenye kile nga tabla nigenye fla wati la. Bi anga foli bawe ni kene inkonona la ambe kuma seko wani donko ka. Bi amena kuma foli mune kufoli dumande ka. Rula amasonga ambulu sama mwosi nofe. Amena farafina yala ani dunia foli yoro chama. Ulu ugun kona la anga foli ani taluni ubawi amano soro yoro fenfe la. Ula sisansa ambe soro ni mwati na direct la Facebook ka. VOA Bambara. Ambe soro fene nibe gao uye 106.1 FM. Tombuktu ambe soro ni mwati ni na 90.3 FM. Ani ambe soro anye reka siti fene ka. Uye www.voabambara.com. Wala sambalma o awre ya famia niko farafina foli oye foli duma ya wakati duma ke. Ama anjo folo ka foli bla anga famsilo mo oye ni alinye mo oye Musa Alfatra oye ni alesi yoro benelo senuma ama foli beye Musa ye. Wala si sansani mwati ni na ambeteme ni foli duma ye. Abib kwete alika foli senya ufumu mwako. Takamba! Let's go guys!
no matika na songe boti boye da kala sar boti boye dio da arma boti boye ture dio maiga dio da babi dio
sika foko kuma wore tena chala kusebe bi amena foli duma chama ni dauma ga osenfe ame foli anita nuni la seinu watina badra alu jarima ale sigiro benendo zon industrial ma bwakar kone anga foli ba alifune ale kuna fundila ye kabobu mako ni watini na ame temeni foli duma ye sisa ama anteke di joma uye bako danyo alika foli sen amfamu mako salimu let's go
ne kwani nye ni kune sarata lakini kini kwe naluma dolo saraga bodolo manyine salimu Kamuru kono, ini kali meleka.
Foli abesena ni wati na antesene antenina ala mi boga walma fleli boga anga foli boyi wala ambe siku samake fo alebe bana koroni abas maiga anga foli bale fenei o kofe amejon fo mumu le sultan de sira korombe gitana anga foli bale balam sakita umar isaka anga foli bale fene ambe gani ambale fene fo alibi ambe temeni foli duma ni wati na amantege di doma we fatmata jawara alika foli sin abe fonuma terini. Let's go, guys!
Jana, Ale, Mazo. duniya cilen do diɲɛ kɔnɔ bi ko coronavirus kɛra sababu ye ka cɛw ni musow ma miliyɔn fila olu bɛ furakɛli bolo ma ka sabu kɛ nin bana in ye n balimakɛ n balimamuso walasa i ka se k'i yɛrɛ tanga bana in ma ni ka maa wɛrɛ tanga f'i k'i janto waleyaw la n'o dɔ be se ka kɛ tigɛ koli ye tile kɔnɔ siɲɛ saba ka se siɲɛ naani ma n'aw be sɔgɔsɔgɔ walima n'aw be tusu a y'aw jija aw k'aw nɔnkɔn kuru aw ka kɛ sababu ye ka nin wɛrɛw kisi jamajɛrɛ yɔrɔ fan o fan kɔɲɔ yɔrɔ denguri yɔrɔ hali saya yɔrɔ ka fara misiri kɔnɔnaw ni sugu kɔnɔna yɛrɛ kan kɛ bana in be se ka sɔrɔ yɔrɔ min na a y'aw janto dɔgɔtɔrɔw ka kumakan na min be se ka e kisi ka ne kisi an na jɛ ka maa wɛrɛ kisi koronavirusi banakisɛ ma
Amalma o frafina foli abesena alibi alibi amenyona wate kele banka e surtout une folie duma obesena obe baroja urila ni watini na asiranga section it para ni mani buye donc ni mjara mowi ni anyulu fanyonka kaseka baro ani ni soja ko kenyo fe ugu mkona la terimso embe na emission la meni watini na ama folie ani tamni abiye tisa amina Canada leni adama alika police adama yalomba ko mon patron let's go guys
Ati Malula, numéro 1 du rap malien.
Adama Yalumba.
Morgan Music Freezer.
Patron Kanyinde, nega patron Kanyinde. Patron Kanyinde, nega patron Kanyinde. Aye moto kurasa, moto kura kura. Aye moto koro dinema. Aye mobile kurasa, mobile kura. Aye mobile koro dinema. Madaina mbega makono amamwele kwalo mbeki makono mwele 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 Katani watida patron jogo tenye walima patron nyine nanne koni koina sino patron jogo tenye na ekura soro tron abe korole kinema patron jogo tenye nangala janga patron wele nangala janga patron wele tado mime patron nambe na wele allo allo patron
allo
Fuli abe sena alibi nwatin na ambe jon fenefu anga fuli be adama onwe baye ambe musa jammu anga fuli baye fene alifena anka mbaga baye ana furu muso usi kero belendo badla buma wala si sansa ambe jon la meni watinina ambe temeni wasa kuli bali alega fuli sen abu kongu mako ne jarabi let's go guys
uwe kwenkom
waliya munu be se ka mali jamana dembe bi ka kan ye taka sabati kuma nyoya ye odoi o de kama amba fo jemu kan la melendo
ka kuma gele ya ukan ina fo bara ko gele ya ina fo yuruku yuruku muso joro ko mali nyeta kala sibiri wo sibiri nega nyeta ani wolongla
ka se nega nyeta ani sekima Aouye, VOA, Afrique Lame. Si y'a trouka la keme ane fila san fe, bamako ana la menina. VOA, Afrique.
Farafina foli, abe sena alibi, ambalma o ni watini na awklobe mudibo dambile kumakana. Bi ama wole bla mwashima, anye foli duma ni frayon gaya sa amise kouti awma. Ore la, ante senga, ante nina, amba ufo. Ama na saro yoron fenfela, sisa ambe... Mi namba kante aleka folise ani Sylvain ou Fawanyon akamu ki alfom mako. Loube, let's go guys!
Production amale fene fo ali sigero benendo malila mo fenga ka bara este ko ni donko ya saka sega benendo ama anga foli be obeyi ni ame ka fo ame kuma la auri wala sisa ame kenedi Ramses da marifa wari l'argent money let's go
be herma kono ki ba je be ma ko pamolenga bi da kono e ko te se be ko peka che so mo gele fe ki ni di mo kro ki dalen de ma fenge e ko be na flo fe ke be so ma fe ke be mo blu fe bi la wan de ka ba na fe wore ke te gele ya fe abada ke ba ko no ya kono kama le u ya bi ka ina me ka wa ki kono ni ma ba na flo te so abada si ka kula was ka tala an ko ma bala ba ni problem ba ke te so ro ki skile to ko ni eta balita ke du ma do ko ta balita li la ba komisaria so emu mesrada la kayela yela ketoko ko jama jigi kebe na flo so kitibia atelima telimani ikada la gemini jafa kana siga son intermo so siga vifa emu me proba pe mune beka jama na dio jolini kebi mam so ka gan pro la kana na flo beki no yala nani to wale masa ala kito era so kala makala manji ko tuguni ni ko nyuma kete pe mo fe na e ko na flo telima telima ko pe kala pias gida la ka so na pro se abada e la banye tabalita Kedumba doko tabali tala banye komisari ya Kono te koro gafana Kuna ite koro gafana Eche gete koro gafana Niga kwa ubika gafana Kono te koro gafana Kuna ite koro gafana Eche gete koro gafana Kuna ubika gafana Kono te koro gafana Kuna ite koro gafana
Woody, let us say Caboy Podrum number one. No, every money, Frafina, and Dunia, what were a Joseph Sorotu? It's all Viola Africa, Sunday FM, Bomahu, Tao 92.9 FM, Tomoktu 90.3 FM, Tene, Catabla Jumala, Catanegane Drew, Catabla Negane Drew, and Isana Bisabala. A better of Fenner, Tesibu Fenena, Viola Bamara, Aganasa forward, Duma Jane Daddy. Ah, Ambamala.
Alibi Farafina Foli Abesena Alibi Anklobe ni watini na anga section it paradila Ambe Mohamed Keita amba foli ba le fenay Ambe Ousmane Dembélé amba le fenay fo Anga foli be jon fenay Moussa ni aka baranyon be sin biro wali ka fara biro to be ka anga foli ba yo kosele Tisa anga foli spécial ou be l'enfant de sin Ou y jon yin Amendi ou de la amba dan se kine kononi aka ni foli sin ya bufom mako A ko de zo sosi realite de Let's go Amendi G song from M-A-L-I Mali, especially Senu. Let's go.
Selfie la wall appartement una
c'est compliqué la défense qui connecte dans le corps moi
Sena alibi ambalma wa kuloga udenke na ambalma kela mudibu dambile aini ndi suroka di au mani watini na anga seksyon itparala ga nitabane alibi jamuka abesena amela jona meni watini na ameboli ametabuti na faso ama tege di alini duko fis ukafoli senkura abifamu mako Gonzala Musa ayulia kala maganikona. Let's go!
Sakulu kafe kakao depi di ankuma Emmanuel Odalis
I'm a guest in the yes, it's like, yes, it's
Fini a be sena alibi ambalmao foli duma wati duma kene duma che duma fe ore la ama foli be an kala baobe wati ni na mo fe fe solimbe an ani be dusuma ambe foli duma ni la cela o maya sa am se ka baro ani ku janyo ngulo tuwa na niko fe ambe boli ameta ko jamana la ambe ino sbi ali ko foli sin ko al fo mo ko o landi let's go guys c'est la bonne musique. Farafina foli lamɛnnikɛlaw, an bɛ farafina foli kɛnɛ kan bi aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na. Foli duman o kɔni an bɛna o di aw ma. Madame Diallo Aïda, o ni an ka foli b'ale ye, ni ale ye Bureau Malien des Droits d'Auteur. An ka foli bɛ Aïcha Ba fana ye, ale fana ye seko ni dɔnko mɔgɔ ye. Burama Kulibali ni ale fana kɛlen k'i cɛsiri ko fɔ seko ni dɔnko. Fajɛ kɔrɔlen fɛn minnu bɛ fanga bɛ se ka dugu la cogoya min na, an ka foli bɛ ale fana ye. O kɔfɛ nin wagati nin na an bɛ tɛmɛ ni folisen ye. Sisan an bɛ jɔn lamɛn. Ame Kofi featuring Buju Pressure. Let's go. Asa c'est la séquence reggae. Let's go, guys. Farafinafoli lamɛnnikɛlaw, farafinafoli i bɛ se ka farafina ani duniya tagama ka sɔrɔ i ma visa ko ɲɛɲini a la. Surtout n'i y'i sɔgɔ Voix d'Amérique farafinafoli kɛnɛ kan. Nin wagati in na an ka foli bɛ taga jɔn ye, o ye l'enfant Peul Ampoulel. An b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Ale y'an dɛmɛ ni jɛmukan ye a daminɛ wagati min na, y'an dɛmɛ a dilanni na kosɛbɛ. An b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ l'enfant Peul, i mana sɔrɔ wagati min na yɔrɔ fɛn fɛn la. Sisan an bɛ séquence Nadia aw yɛrɛ y'a faamuya. Walasa o y'an bɛ Kennedy Tiwa. Ale ka foli se a bɛ fɔ mun ma ko Koroba. Let's go guys. La bonne musique. An ka tɛmɛ n'a ye.
And now for our entertainment news. African bad girl Tiwa Savage is on the front page again.
to bother you at all. Walkie walkie bamboo, they chill. Let me tell you, say you be talk and do okay. Tell me what you do, 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 do. I don't mean to bother you at all. Walkie walkie bamboo, they chill. Let me tell you, say you be talk and do okay. Tell me what you do, do, yeah. Go back, go back.
Te chante kabo mala nti lembe bako jikoroni arama den se ga kemuni ni ira te balimo la me baw o de kama wa de l'amerique kenesigi anga farafina la dala koro u be nyana maya kenaminka ani anyere dabe farafina foli wati kenamni avec arabadu nege kanya klin kata se kanya flama ni yo je sigidi kata sibiri kari tene araba o wati klin fanana abe solo fana chiensira lukala keme ani flaka mo be fe ka kuna foni jelen soro la soro ngalunte ko yini arabe ne ben na me wa ka di be kala me ni ibana ira la ibike do mo kala fili ne ka arjo la meta ko ni amrikon ka ni ngi diru sai
alibi ametemeni nigeria foli duma en sisa ambe o la kira ali ni davido ku frayon ka ka foli tumula ni alfama maserati let's go guys
And I just wanna see you die.
Sa an sera wati mma oye anga angleka anko ele mako ke bamanan kanyi ula bishek ayemun soro keneka anga jeko lamina wafe.
Hello everyone.
Au benikle.
The word of the day.
Bi walandae.
Nothing. N-O-T-H-I-N-G.
Fosi. Foi, fu.
I have nothing to say to you.
Fosi tene boloka fo iye.
He had nothing in his hands.
Fosi te abolo kononala.
She had nothing in her wallet.
Wari fosi tunte aka wari mara lan kononala.
There was nothing in the closet.
Fosi tunte fem mara lan kononala.
I'm out of ideas. Nothing is coming to mind.
Hakilan fosi tene la. Fosi tene nala ne hakila.
Nothing surprises me anymore.
Fosite balnela tuni.
Peace out. Love you guys.